Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ushenga nalikwete ko mutima ube fyo kabila. Ushenga tawanshile, ngatawanshile. Ushenga shakwete fya menso yoye afwaisha. Ushenga tawakene, ngatawakene. Enali umfati lavu, te lavu kwali wakotuntu. Te lavu fye yeka kwali wakotuntu. Nali suka nali shive fyo bambita bai shivakale. Alali muna inende pusha bushe fo chari na kubakale fi. Alefi ntu file chinja ukuba munsa nsakano na wishiva uti. Ati kwali wako tuntu techite mwiko feche kafya lipite fyo. Ichalo vali wamya ukushali labutu tutengama. So we pushe we mwinenge fyo ngachirife unjere. Nali kwete kumutima ube fyo kabila. Ushe ngata wanshile, ngata wanshile. Ushenga shakwete fya menso yoye afwaisha. Ushenga tawakene, ngata wakene. Kuliko vali abambi na inshibali. Kafya kosa ni inshibaleka. Mamuna kati fionze fya liangukai. Songa fya kosa ni inshibaleka. Teti wishive munina. Atifimbi fibomba na formula. Iwe tumbi kuipusha vaneba. Maka kweba fya wino witendwa. Umutunga wasova nishichapo. Mutima ule kantushe. Bengebo fya shupana. Liva monaso ule kanshive. Ushenga nalikwete kumutima ube fyo kabila. Ushenga tawanshile, ngata wanshile. Ushenga shakwete fya menso yoye afwaisha. Ushenga tawakene, ngata wakene. Enali umfwati lavu, te lavu kwali wakotu. Te lavu fye yeka kwali wakotu. Enali umfwati lavu, te lavu kwali wakotu. Te lavu fye yeka kwali wakotu.
Yeah. Hey. God gave Adam work before he gave him Eve. To take care of her, you need to make ends meet. And while the love may work, it won't make you eat. And it'll always hurt, and trust me, babe will leave. If giving love and nothing else is all you do, wake up, iwe kwali wakotuntu. Ukumukumkumba, not ukumusunga. Ukumutemu omuntu, no kumusunga. If it's within your means, make it happen. You might not be able to buy her the world, but make sure she's never lacking. And make time in the day for her. Shower her with compliments and please pray for her.
Ushenga nalikwete ko mutima ube fyo kabila. Ushenga tawanshile, ngata wanshile. Ushenga shakwete fya menso yoye afwaisha. Ushenga tawakene, ngata wakene.